I'm on evil. Lord, would you keep me as I travel down this road? Lord, keep me from on evil. Lord, keep me
as I travel down this road. Listen, Nikutela tina kamba koba vidi, yeah. Leka nikuuze vochitika ni vampiri, yeah. Pari anawina apanje alimupawa. Hat fixing a fixing alimupawa, yeah. Makituna heavy atafuno chitaritaya. Hise tika niko tika liuwa pasa fire. Kepi anataba lepo noenda ku Nexus. Kamba kavitu nkuunga kuleko ka Lexus, yeah. Still stronger pama shota chema chorus. Keze na Devi but ina heavy left us. Ropeto kunikani laka feature. Nina sekache, and then I moved on. Anything can happen in my new dawn. Otherwise, kuno bonse tiriche, na bakai bariche. Kuna pwela new wave, unayo invekache. Kuli bafana bakari kuno. Yeah. Nivambiri vichitika mundu wangu. Yeah. Thank you for always having my back, G. For that, I'll forever be grateful. But Jabon Sevenes or Tandiza Swaman Chita recognize Swaman Kamba no Nikamba Mutushimi Tuao Molongo Chende Azir. So I wrote this letter for you. Yeah. Otherwise, we still bump into your music, G. Chinchakoich. Yeah. Vela.
Let's go.
Sini za kaleka ya maleta kukule mbela. Kukuuza vene vichitika peti endela. Vampiri vana chama kuno vene wenzo lembela. Kulipe anga lembe monga mwene wenzo lembela. Inena TAP hapati relax. Mshua uli proud kwe ulili mundu wanga. Wish wenzeko kuona vintu mweva chinjila. Mapitreyo ungaseke vantu mweva chinjila. Yo maps apanjava temangisa. Sembe wenzeko sembe muva temangisa. Varafu vama tiringana chena MT. Vagai vafuna titi pweza young energy. Competition, jealousy na envy. Nikulimba ngati ni musoja waku nevi. Pali muzo siniziva vevi chitika. Nima muona chepa media nishi apikika. Chumani kuila kumutima wazi. Sembe wenzeko sembe vena musuma pita mulivi njivewe putama. Vena keve na chuti bariche. But sembe venzela kama ningi ngati wenzeko. Sembe nae washeta kunda rama za wa KMP. Anapanga lepo yake. Kaya vanayamba na vichani na vanzake. Kuli drama bantu vana salangana. Krio kudef jamu kaya alikutinana. Priskali na muana pama piti ni kudiala. Haoneka chimupanga bize chimudiala. Story singa sile kosa kamba Johnny C. I wish wenzeko sembe vina waziwonela. No feeling ama gapu ya jayene ama shotela. Niri na peni ya kali kuvipushinga. Vena bobi vana nkala ni masinga. Kuna tandizo kukwene tina chokela. Wishi vanga musapote mwebenzo kusapotela. I wish. But chalo china mela meno mtu wangu. Shout out to everybody who's been vibing to the music. It's in chano it's. This is a letter to PJ. Vena JB at Puanji.